ilo kanye izwi likaNkulunkulu leli eliza kuwe li-fresh namhlanje. Angikubingelele ngikwamukele futhi enkosini yethu e-fresh. Ngingusibonelo PT Ngema ongumlomo kaBenny Diamet we-Christian Networks. Ungenze njani uma ngase ungazelele nje kwakho noma kini usesidlweni? Kuvese kuthele kusaziwayo odumile ovelele ezweni azokuba nawe esidlweni. Mxoxele ungenze njani nje. Ngake ngezwa omunye okwezokusakaza eBritain ethi uPrince Charles engakabi inkosi yamangisi wakwacela ukuzothwitha itiye naye kwakhe. Uthi kwakubutasatasa endlini kulungisa ukuthi kuyilokhu kuyilokhu kwaziwa ukuthi kuzofika umntana enkosi kumele konke kube sesimeni esihle. Uthi lwaluthi gqi 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 uvalo kashana emvulela isicapha sangaphambili ukuba ngene umntana enkosi. Sebehleli uthi nakhona futhi lwaluthi gqi luthi gqi kodwa azihama iphampe azehlise kancane ukuze umuntu embuke ebusweni abukeke ezolile. Kwabe kuwukuhlonisha okukhulu okuhanjelwa ngowako omkhulu akwandele bani angithi izolo besikulevi umqoqi ntela owayejivazwa ngabezwe lakubo nokho ngomfutho omkhulu wabizwa ngurabi uJesu ukuba amlandele. Yazi futhi le ndaba yashuba ngoba lapha kuMark 2 verse 15 kuya ku-17 kwathi ehleze ekudleni endlini yakhe abathelizi abaningi nezoni bahlala noJesu nabafundi bakhe ngokuba babebaningi bamlandela. Khona ababhali babafarisi bembona edla nezoni nabathelisi bathi kubafundi bakhe yini ukuba adle nabathelisi nezoni na? UJesu ekuzwa lokho wathi kubo abaphilileyo abadingi inyanga ngabagulayo bodwa kangizelanga ukubiza abalungileyo kodwa izona. Yebo uJesu wayehlalahlale aphile nabalahliwe nezoni idakwa abaqwayize nabaningi kodwa wayengazele ukubakitaza kwabakwenzayo nxa esuke ehleli nabo kumbe ukumukela izono zabo cha ngoba kwakuthi uma sekuphetha ukuhlala nabo kwakuphela ukuhlanganyela kwabo bengesekhona lokhu abaqale beyikho bengesezona idakwa namayengandoda. Ubukhona bukaJesu esidlweni kungaguqula impilo ngokuphazima kweso. Yebo impilo yakho sihlobo sami okwakho ukuzidela umlandeli bhaqa. Ukuyithola i-devotion e-fresh suku zonke sithumele i-WhatsApp kwinombolo yethu ethi 067 706 0077. Lengosi ungayithola futhi nge-podcast ngokungena ku-Spotify, Facebook page yethu, kuzo zonke lezi nkundla igama olibhalayo linye nje lithi izwi eli-fresh.